Debreside. It's MS Music.
Nala kusunsuntila isanku kumbatile baby. Kumune vilamba isanku lange ubusuma bobe. De kusunsuntila inde de kukumbatisha baby. Kumune vilamba isanku lange ubusuma bobe. Vida na kutemwa na onso mutima. Apa pena wafika, apa pena kutusha. Ichitemwe kuchari afya, elo batila kukosa. Batita ufile lyonse kulali lafe, lyonse kutosha. Natiwitina baby, mpela fyo mutima. Ndeko susuntila, ndeko kumbatisha, chakupye ulanda iwe. Oh, shakupyo ulanda iwe. No, 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 no. Hey, nala kusunsuntila isanku kumbatile baby. Kumune vilamba isanku lange ubusuma bobe. Nde kusunsuntila ine nde kukumbatisha baby. Kumune vilamba isanku lange ubusuma bobe.
When you are mutima, that's what you used to stand. Kunami waboza, ndiye matenda ulinayo. But I will show you love that you've never seen before. And I will show you that you Proverbs 31 indeed.
If you were pitam of your fula, ubulanda na bobwachila. Ifilonda kumutima wese chitemwiko chanshi. Nga lyonse kulila, lyonse kutosha.
That's why, yeah.
Nala kusunsuntila isanku kumbatile baby. Kumune vilamba isanku lange ubusuma bobe. Nde kusunsuntila ine nde kukumbatisha baby. Kumune vilamba isanku lange ubusuma bobe. Witina iwe, witina baby. Isula fyo mutima le kanku temweko ine. Witina iwe, witina awe baby. Le kanku temweko ine. Nala kusunsuntila isanku kumbatile baby. Kumune vilamba isanku lange ubusuma bobe. Nde kusunsuntila ine nde kukumbatisha baby. Kumune vilamba isanku lange ubusuma bobe. Nala kusunsuntila isanku kumbatile baby. Kumune vilamba isanku lange ubusuma bobe. Nde kusunsuntila ine nde kukumbatisha baby. Kumune vilamba isanku lange ubusuma bobe.